Ni sherehe hakuna kulala. Warembo ni bure mandume watajipanga. Leo kwa sherehe hakuna kulala. Pigi ya pedi tumedi muzinga ikishukanga.
Nice and lovely, paka mafuta ndo tu shine paka kesho. Anza na reggae tumalizie na kwaitu. Wengine ni wamoli na wengine ni wakiraiko. Sungusha kiuno ndo tuone tumbelaipo. Sweet and something, kani shot tuna chase na emotion. Dance flow ijewa dhani leo kuna commotion. Giddy up, giddy up, giddy up. Mindo na agiza we kuja tuna mapeng. Mashi top, basti top, tani top. Invites only asikuje kasi leng. Kuna time ya kugrind na time ya kurewind. Kuna time ya kufind na time hatu mind. Kuna time ya lime na time ya kuwa blind. Masaia kuna time so shake your behind.
Shake your, shake your, shake your behind.
Nisherehe hakuna kulala. Warembo ni bure mandume watajipanga. Leo kwa sherehe hakuna kulala. Pigi ya pedi tumedi muzinga ikishukanga.
Manzi wako si wako, it's just your turn. Usiringe nae utagongewa vibaya.
Utagongewa bro?
Kanairo noma ogopa mchezo wa town. Leo ni wako kesho ni mali ya uma. Madem mali safi, tunakula tu kwa macho. Dobani mwaki, tunadunda tukidondo. Kila mtu wako maji, ewa ni rada chonjo. Kama we ni kabati, baki kwa nyumba.
Ni sherehe hakuna kulala. Warembo ni bure mandume watajipanga. Leo kwa sherehe hakuna kulala. Pigi ya pedi tumedi muzinga ikishukanga.
Sheria, that's the only law. Kesi badaye, had to end it home. Tunatoka jua ikiwaka ali warm. Aluta ikifika supu niletewe warm. Zikishuka shuka tunapandisha.
Bandisha.
Shot after shot tunashikisha.
Shikisha.
Super hiyo ni shamba umekalia. Shake it, shake it, what your mama gave ya. Kama ni form ya drinks,
call me.
Ukipanga road trip,
call me.
Pia ukideku link,
call me.
I'm always up for a good time. Bad decisions utaka good friends,
friends.
Tukikata maji tusizame give thanks. Tuna celebrate design tuko blessed. Later kuwa one of the best.
Ni sherehe hakuna kulala. Warembo ni bure mandume watajipanga. Leo kwa sherehe hakuna kulala.
Hakuna kudosa.
Pigi ya pedi tumedi muzinga ikisha.